Mandibulele ngeli thuba. Mandithethe into yokubana asikholwa kukuyichaza inkqubo xa sikhupha abantu abangene ezindlwini kungoko semthethweni. Kuba kaloku nabo sube bengachazelanga mntu xa beqoqa bengena izindlu ezakhiweyo ezingezo zabo ngengekho semthethweni. Kuba kaloku bayayazi into yokubana loo nto bayayenzayo sukuba ingekho right. Bayazi kananjalo into yokubana into enjalo iyamosha. Bayayazi futhi into yokubana ukuthatha indlu engeyo yakho akukho sizathu nokusibeka nesinjani na, kuba kaloku laa ndlu ibekelwe omnye umntu. Nto leyo ethile ukuthi balalisa abanye abantu ngeenyembezi. Sesamukamukana ke nomthetho singurhulumente oza kubangela into yobana sikwazi ukuthi singabakhuphi nje abantu ezindlini abe bazithathe rongo, sibakhuphe sibabambe. But kumthetho sesinawo kwangoku uyasichazela into yoba masenze njani na. Iyaxhomekeka ke futhi into yokubana abantu bangene bahlala ixesha elingakanani na. Kodwa ke into esiyithethayo into yokubana ii-operations ezilolu hlobo siza kuthi chungcembe ngazo. Iba ngathi ke urhulumente mbi xa esenza iinto ezilolu hlobo, but ubuyinoyicinga nawe ungafumaniseka into yokubana ingaphela siyindawo engenamthetho inobani na esenza unothanda uba ngaba singaziyeka izinto bozabana abantu bangene ezindlini ezingezo zabo erestini, bangene ezindlini ezingezo zabo kwiindawo ezinjengase-Unit P, bangene ezindlini ezingezo zabo kwiindawo ezinjengase-Chicken Farm, njalo njalo. Iyafana nqwana le nto yobana abantu bathathwe umhlaba maxa wambi bade bakhe izindlu, bakhe amaxanda amakhulu amahle, kufuneke besisondele sizodiliza singurhulumente. Nayo naleyo xa siza kuyenza asizokuannounce, asizokwenza sibhengezo sibiza abantu sithi sicela ngemini ethile sizawudiliza izindlu ezakhiwe ngendlela erongo endaweni erongo. Sizawuvele sifike ngogandaganda olu hlobo nabantu abenze ngalo. So ndizama ukuthi ke siyazama ukubakhuthaza abantu bakuthi sibacela into yokubana mabawuyeke lo mkhwa. Awupheli kakuhle kwaye iziphumo zawo zinento ebuhlungu kakhulu kuye wonke ubani obandakanyekayo. Siyayazi into yokubana umcimbi wezindlu ngumcimbi ethe ethe, kwaye siyayazi into yokubana wonke ubani uyayifuna indlu, ingakumbi umntu okudala elindile, kodwa kufuneka izinto sizenze ngokusemthethweni ngamaxesha onke.